tubu tubu dani na mtazama simuishi na mkanda mabavuni kaya inua majeshi vita nichague mimi anze Bangladeshi amalizi ya Sudani la 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 oh. Sheki kaniweka kifuani hatingishi kiharuki yuhoi watwabani nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni. Tukute, hakuna kulala, hakuna kulala, hakuna kulala, na machweo ya tukute. Siwezi kuficha hisia, maradhi
tukute.